Valentine, okay?
I love our reports.
Major Keys, you ready? I'm coming. Yeah, Batman.
Major Keys,
you know how.
Nakupenda hadi naogopa. Kuna muda najikuta naropoka. Maneno yanitoka. Ungae kama bara mwezi niwe yako nyota. Ukiugua niwe wako doka. Ndege ni kuhifazi kwa kiota. Yani pambe, yani bebe ukiniita. Nguvu zinanisha. Nalegea kabisa. Kabla ujanishika. Mwenzako bebe ukiniita. Nguvu zinanisha. Sijafa ninasikwa. Ujanya wanisha. Lookabye, baby, lookabye. I'm gonna need you.
Lookabye, baby, lookabye.
Straight to my bed tonight.
Lookabye, baby, lookabye.
I'm gonna need you.
Lookabye, baby, lookabye.
Straight to my bed tonight. Bibi siwezi. Nyumani sifosiwi mwenyewe narudi tu. Nikiwa mbali nae nahisi na mkosa. Moja mbili haikai nkimkosa. Sibure kuna kitu menifanya. Kama kuroga umeniroga vizuri. Nipe namba ya mganga. Nimwambie baby aongeze dawa. Ukinihita nguvu zinanisha. Nalegea kabisa. Kabla ujanishika. Mwenzako bebe ukiniita. Nguvu zinanisha. Sijafa ninasikwa. Ujanya wanisha.
Lookabye, baby, lookabye.
I'm gonna need you.
Lookabye, baby, lookabye.
Straight to my bed tonight.
Lookabye, baby, lookabye.
I'm gonna need you.
Lookabye, baby, lookabye.
Straight to my bed tonight.
Slicer.